kila kitu. Mekuta meseje na misko alikubibu. Sala, sala, mlienda jana usiku. Etika penda show msafi, ulisafisha msitu. Yani kila siku tukote, kumbe unanizunguka. Moja na mahaba yote, kumbe waficha makucha. Meseje nyingi sana nimesha zikuta, singine sijazi soma ningekufa. Nilipoona picha za mafuta, nikakusaidia kuzifuta. Kuna beni daktari, hadi doto dalali. Ilachana na wile mme wa mtu, tamwagiwa tindikali. Natamani kukwacha, uende. Ila moyo nataka nikupende. Najilaumu kila siku, mimzembe. Ila moyo nataka uyajenge mapenzi. Natamani mapenzi ya dumu, ila mwenzangu waweka sumu. Sipendi kukulaumu, ila napitia wakati mgumu. Kila weekend upo Kisumu, unadanganya ni majukumu. Kumbe upo kwa room, unampa utamu wana kuchumu. Why you cheating on me? Cheating on me. Stop cheating on me. Cheating on me. Why you cheating on me? Cheating on me. Stop cheating on me. Cheating on me. Simu nzito, nimeona meseji ya Davito. Kumbe mbezi mwisho, una mtu anaitwa Filipo. Kipindi mimi sipo, alikuwa na kuonga mishiko. Na hapo ulipo, amesha kupana uja uzito. Yanasifiwa mapenzi, minachukia mapenzi. Kumuamini mpenzi, siwezi tena. Chunga mafrendi wa mpenzi, pisafari weekend. No wakiona nye mapenzi, no basi tena. Akipenda senti, ata kuchitikisa mechi. Bando wakipenda mechi, bila senti utapigwa benchi. Natamani kukwacha, uende. Ila moyo nataka nikupende. Najilaumu kila siku, mimzembe. Ila moyo nataka uyajenge mapenzi. Cheating. Why you cheating on me? Cheating. Why you cheating on me? Cheating on me. Stop cheating on me. Cheating on me.